Hata kujizuia, karibu na we nikakupitia, haya nguvu nikakutolea, tabasamu ukaliachia, viungo vyote vilinilegea, pale na we uliponitikia, maungo yote yakasisimka, nimeshakupenda, nimekuzimia, sijiwezi tena, hata kusogea. Seme umenipokea Nataka niwe nawe katika dunia Nakupenda sana sitokuachia Ukweli wangu nimesha kuambia Penzi kikohozi dawa naijua Ukweli wangu nimesha kuambia Penzi kikohozi dawa naijua Joni bebeleze na kuaminia Ipe raha baby Nakutakataka Come to me baby boy yeah. Ninakutamani, ninakusudu Niwe wako baby, nipe mambo Come to me baby boy Yeah